zlatestmusic.com.
Fai DJ Arai,
fai DJ Arai,
DJ Banner,
DJ Banner,
yo trans,
trans.
Kwa taku shonga shonga baby, usiku wa vampira. Kwa taku shonga shonga baby, usiku wa vampira. Tera, tera, usiku wa vampira. Tera, tera, usiku wa vampira. You ain't ali cholo cholo la.
Kunani baba shonganga, baba seli kukushonganga. Naziva kunani baba shonganga, baba seli kukushonganga. Nukiwena eni latana, kiwena eni vatana. Kunukiwena eni latana, kiwena eni vatana. Aokoni kunisia kumata, kiwena eni fanga mata. Sike wanisia mama tata, kiwena eni latana. Baby, you ain't any vatana. Mama, usike wanisia kumata.
Nikulata kushonga shonga baby, usiku wa vampira. Nikulata kushonga shonga baby, usiku wa vampira.
Tera, tera,
usiku wa vampira.
Tera, tera,
usiku wa vampira.
You ain't any cholo cholo laka.
Shonga shonga baby, usiku wa vampira.
Tera, tera,
usiku wa vampira.
Tera, tera,
usiku wa vampira.
You ain't ali cholo cholo laka, cholo cholo. You ain't ali cholo cholo laka.
Made it.